23rd edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good morning, Africa.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subaxna waxaan xiyaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha November waa 23 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barki subaxnimo idaacada saaki iyo caalamkana waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidlano. Qodobadaad idaacadda saaki iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo sheegtay in xanuunka COVID-19 soo laba kacleeyay,
iyada oo badweyd markii xanuunku bilaabmay awooddeenna baaritaanku inay kooban tahay. Hadda waxaa suuragal ah in xanuunka lagu baaro magaalooyinka waaweyn oo dhan. Taasi marka waxaa dhisisay awooda inaan ogaano halkaba inteebu dadka xanuunka marka laga baaro laga helayo korodhka uu jira, laakiin weli korodh weyn oo ka adduunyada kale ah ma jiro. Waxaanu insha allahu tacaala weekan gudihiisana guddidii qaranna way dib u bilaabsaa hawlaheedii oo shirkii horeeyay waxa la geli doonaa barito.
Waxaa kale oo idiin haynaa xayiraado cusub oo lagaga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo lagu soo rogay magaalooyin ka mida dalkan Maraykanka iyo saameynta uu ku yeelanayo dhaqaalaha. Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobina waxay ka cabanayaan nadaafadda rabaahsan oo deegaankaasi ka jirta, taasi oo ay sheegeen inay khatar caafimaad u horseedayso bulshada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida, waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa soo saaray amar kama dambeysa oo uu jeediyay xogaga hubaysan ee gobolka Tigray inay isu soo dhiibaan ama ay weerar xoogan markaasi lagu qaadi doono magaalada caasimadda oo ah Maqale. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku yiri qoraalkiisaasi safarkiini wax burburinta waa uu soo gabagaboobayaa, waxaana idinkula talinayaa inaad si nabad ah isku soo dhiibtaan 72 saacadood gudahood adinku og inaad joogtaan meel aadan dib uga noqon karin. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu raaciyey in markaasi ay qaataan waxa uu ugu yeeray fursadan kama dambeysta ah. Ciidamada Ethiopia ayaa la dagaalamayay ciidamada ku sugan gobolka Tigray tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishan 4-teedii, markaasoo ciidamada qalabka sida uu u diray deegaanadaasi iyadoo lagu eedeeyay inay weerareen saldhig military. Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa maxkamadeyntiisu ay bilaabmaysaa maanta Isniin iyadoo lagu eedeeyay inuu isku dayay inuu laaluusho xaakim islamarkaana uu hakiyo ama marin habaabiyo mid ka mida dhowr baaris dambiyadeed, taasoo daruur ceebeed huwin lahayd 19 sano ee uu siyaasadda kusoo jiray. Dacwad ogeyaasha ayaa ku eedeeyay Sarkozy inuu shaqo sare uga ballan qaaday xaakim Gilbert Asibert Monaco, taas beddelkeedana waxa uu weydiistay inuu xog ka siiyo wax iska weydiin ku aadanayd eedaha sheegaya in Sarkozy uu aqbalay lacaga sharci darro ah oo ay siinaysay haweeney ganacsataa oo lahayd shirkadda L'Oreal, taasoo geriyootay 2017-kii. Lacagtaasi ayuu u adeegsaday ololihiisii doorashada ee 2007. Sarkozy ayaa adeegsanayay telefoon magac kale markaasi oo been abuura lagu diiwaan geliyay intii baaritaanka uu socday si uu arrimaha qaar ugala hadla qareenkiisa, balse hay-adaha ammaanka waddankaasi ayaa ogaaday markii dambe, waxaana u suura gashay inay dhageystaan wada sheekaysigooda.
Senet Falastiin oo warkii dunida ay la socodsiinaysaa halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Aynu ku bilownay xanuunka COVID-19 ayaa xilligan qaboobaha dib ugu soo laba kacleynaya dunida oo dhan. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in tirada dadka xanuunka laga helay ay korodhay 7 ugu dambeeyay. Wariyaha VOA da ee gobolka Awdal Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixintan booroma nooga soo diray.
Iyadoo ay dunida ka jiraan xogaha la xidhiidha soo laabashada xanuunka coronavirus, xilliyadan qaboobaha ayaa mid taasi la mid ah. Soomaalilan ka cabsi qabtaa inay jirto xogo sheegaya isbeddelkaasi, balse aanu ahayn sida waddamada dunida, sida uu idaacadda v o a u sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaalilan Cumar Cali Cabdilaahi.
Wariye Haashim, aad baad umaadsan tahay. Xanuunku adduunka laba kacleymi ku jiraa, waana xilliga la filayay, xilliga qaboobaha, in isbeddelka cimilada iyo habdhaqanka dadku inta badan meelaha xiran isugu yimaada inuu xanuunku soo noqdo. Maalmahanna waad maqlaysaan xogta warbixinaha adduunka laga bixinayay inuu maalmahana ku jiro aha maalmihii xaaladaha ugu badan adduunka laga soo wariyey. Dalkeennu saan aaminsannahay isbeddelkaasi uu jiraa, inkastoo sida wadamada qaar u yahay aanu ahayn, iyada oo aad ogeyd markii xanuunku bilaabmay awooddeenna baaritaanku inay kooban tahay. Hadda waxaa suuragala in xanuunka lagu baaro magaalooyinka waaweyn oo dhan oo qofkii laga shakiyo. Taasi marka waxaa nasisay awooda inaan ogaano boqolkiiba intee buu dadka xanuunka marka laga baaro laga helayo. Korodhku wuu jiraa, laakiin weli korodh weyn oo ka adduunyada oo kale ah ma jiro.
Tallaabooyinka ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ka qaadayso xanuunka coronavirus iyo soo laabashadiisa ayuu wasiir Cumar sheegay inay cilmi baaris ay ka samayn doonaan gobollada Soomaaliland si ay u ogaadaan qaybaha bulshada ee xanuunkani u badan yahay, iyo in isbeddel ku yimid xanuunsidaha dhaliya xanuunka COVID 19.
Wasaaradda caafimaadku waxay go'aansatay in cilmi baaris ay samayso. Cilmi baaris waxa weeyaan gobollada dalka dhan baa la tegayaa, waxaa laga qaadayaa da'aha kala duwan, rag iyo dumar, si loo ogaado xanuunku yuu badan yahay daadee, si loo ogaado dadka marka laga qaado boqolkiiba inteeba xanuunku iyagoon sugeyn uu ku dhacay oo jirkooda laga helayo wixii xanuunka laisaga difaacayo oo jira. Taasi marka hadha waxayna siinaysaa inay inoo fududeyso qorshaha dambeynu gelayno, ama ha noqoto yaa xoogga la saaraa boqolkiiba intuu xanuunku soo maray maxaynu kaga hortegi karnaa, oo wacyigelintii iyo daweyntii iyo qorshihiiba wuxuu ku xidhay xogta in la helo. Sidoo kale waxaa jira cilmi baaris taalamida yadna oo ka ballaaran oo WHO hay-adda caafimaadka dunida aanu la wadno la bilownay, taasiyadna saasoo kale yadna qorsho saa u ballaaran. Weliba iyada waxaa ku lamaan inaynu ogaano fayraskan xanuunkan keenaya ma mid unba mise uu isdhalangadiyey oo mutation wax raaba ku dhacay oo kii sanadkii hore ama sanadkii bilowgiisii iyo kan imigumasuba mise isbeddel baa ku dhacay kaasaa dheer oo inoo baahan cilmi baaris sida ka baahan, iyo in hiddesidaha fayraska gudaha loo galo. Taasina kulley dadka laga qaada dhiigagaasi waxaa lageyn doonaa sheebaadha casri oo arrinta lagu ogaan doono. Ta lafteeduna cilmi adduunkana wax taraya innaga aynu ogaan in isbeddelka ku imanaya xanuun dhaliyaha ayaa ku jirta. Horta arrimahaasaan ku jira wasaaraddu marka laga yimaado wacyigelinta iyo daweynta iyo abaabulka cilmigana in cilmi ahaana wixii loo baaro oo aynu ogaano. Dunida maxaynu kala midnahay, maxaynu kaga duwanahay? waxaanu insha allahu tacaala weekan gudihiisana guddidii qaranna way dib u bilaabsa hawlaheedii, oo shirkii horeeyeyba waxaa lageli doonaa Barito, halkaasoo aanu soo saari doono wacyigelin dheeraada iyo in bulshada dib loola wadaago qorshayaasha iyo hanaanka ay xukuumad ahaan mawjadan labaad ee cabsida badan dadku abuurtay lagu muxuuha looga gaashaaban lahaa.
Digniinaha soo laabashada xanuunkan coronavirus ayaa imanaya waqti dhowaan la gudageli doono Soomaaliland. Diiwaangelinta kaadhka cod bixiyayaasha sida ay sheegeen guddiga komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Weli wararka la xiriira xanuunka COVID 19 ayaynu ku guda jirnaayey. Gobollo iyo magaalooyin dhowr oo dalkan Mareykanka ku yaala ayaa mar kale la geliyey xannibaad si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiga, gaar ahaan goobaha cuntada laga cuno ama meelaha ay dadku iskugu yimaadaan. Haddaba sidee ayay xayiraadan cusubi u taabanaysaa ganacsiga ay Soomaalidu leedahay iyo guud ahaan dhaqaalaha dalka Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa.
In dhowaalaba waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta uu dhaqaalaha Mareykanka ku yeelan karo haddii mar kale la galo xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo. Meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka Minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyey in laga cunteeyo, iyadoo habeenkii 19 wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn. cabdiraxmaan kaahin waa milkiilaha maqaayadda afra deli waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub.
Waduba horta saameynteedu way leeyihiin, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. Tii maash dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saameysay oo la wada xidhay. Waxaan ka ahayn dukaanada qutro daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaa qora cuntadii xalaal miidadii iyo waxyaabahaasi. Laakiinse wax kale oo dhaqaaqayay ma jirin. Bandowaa jirtay ahayd oo sideedda wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin. Business oo dhan waa la wada xidhay ahayd, amba timajir ha noqdo amba makhaayad ha noqoto. Tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xidhay amba tugooga lagu qaadanayay. Dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd, waxaa jirtay waxa la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu usoo dirtay. Marka March ilaa July buu socday, marka dhaqaaluhuna dadku jeebkoogu waladnaa aad buu fiicnaa. Waa makhaayadaha detgooga waa laga iibsanay, laakiin sa waxay kaga duwan tahay ilaa July ilaa iminka wax jeega oo dowladdu usoo dirtayna ma jirto. Marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood u dambeeyey waddankan dhaqaalihiisu inuu aada usii xumaanayay, marka tanna waxay noqotay mid kusii darsantay.
Gobollada kale ee Soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu kamidka yihiinna ay ku leeyihiin waxaa kamida gobolka Ohio. Xasan Cumar waxa uu kamid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka, waxaana uu sharxayaa sida xayiraadan cusub u saameyneyso ganacsiyada Soomaalida ee gobolka.
Cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aada u saameeyey ganacsigii makhaayadaha iyo hoteeladii, waayo makhaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo, Soomaalidu uu isugu timaado mar walbaba, ama war ha usoo doonteen ama cunta usoo doonteen. Makhaayadii mar kontanka qaaday qof gudaheeda maantay ma ay soo geli karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba. Sidoo kaleeto waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii, oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiiba furnaan jireen. Hadda waxa weya 9 o'clock baa lagu kala tegaya. Sidoo kale makhaayado waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen. Waxaa jira dukaamo Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato oo leeyahay hilibka xalaasha ah, iyadoo qudheedii uu saameeyey, waayo makhaayadanu waxay soo gadan jirtay wax ilaa iyo habeenmarka ay iibiso, laakiin kama soo galan karto wixii u baahnayd. Marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aada buu u saameeyey. Dad baa ka shaqeeya makhaayada, ka shaqeeya dad baa iskale, dad baa ku nool.
Haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryari lafdhabar u yihiin ay u saameyneysaa xayiraadan ay mar kale gobollada qaar ee dalkan Mareykanka ay dib u galeen? Waxaa sharxaya arintan Cabdijabaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah.
Run ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga. Run ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badan ay haysato, sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya. Dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanayaa. Waxaa kaloo kasii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo, lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan. Oo hadda boqolkiiba nambar aad u sarreeya waxaa la leeyahay dib dambeba loo furimayo ganacsiyadaas. Waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo makhaayadaha iyo meelaha loo dalxiiska tago, adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadee. Marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore, markii la xiray sanadka horaantiisa, sidii ay wax u gaareen marka loo fiirso, inay kasii xumaataaba dhici kartaba, sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waaba iska tukubayeen oo dowladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahliyey baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan. Hadda waxaa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba, intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan. Marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona iyo ganacsiga xirmaya iyo dakhliga yaraanaya ama ha kasoo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo gale, intuba inay keeni doonaan dhib aan laga soo kaban doonin.
Inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta, iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa shalay banaanka hore ee xarunta saldhigga booliiska degmada dharkeenley ku gubay jaad dhan 206 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah kusoo galay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana dhinaca kale arintaasi walaac ka muujiyey ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho ee keena qaadka miirooga loo yaqaano, iyaga oo sheegay in jaadka Ethiopia ka yimaada si xor ah uu kusoo galo dalka. Warbixin arintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bannaanka hore ee xarunta saldhigga degmada Dharkeenley ku gubay jaad dhan 206 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha dalka Soomaaliya. Qaadkan oo dalka ka soo galay dhanka Kenya ayaa soo gaaristiisa Muqdisho ay soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana Sawdiinta Kenya iyo Soomaaliya lagu soo dhaafiyey gawaari iyadoo la keenay magaalo xeebeedka Kismaayo, halkaasoo doomo dheereeya oo dhinaca xeebta isticmaalaya looga soo qaaday. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay fagaarihii lagu gubay jaadka ayaa carabka ku dhuftay inay gacanta ku dhigeen qaadkaasi gawaari lagu soo daabulay iyo doomihii lagu keenay xeebaha Muqdisho.
Waxaan maanta u joognaa fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeenley inaan ku gubno cadad qaad ah oo tiradiisu dhan tahay 184 jawaan madoobe oo jaad ah oo lasoo kala qabtay 17-kii iyo 20-kii Noveembar 2020 iyo 72 jawaan madoobe oo jaad ah oo iyagana lasoo kala qabtay 14-kii iyo 17-kii Noveembar 2020. Wadarta cadadkaas jawaanada qaadka ahaa ee maanta aanu ku gubayno fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeenley waa 206 jawaan madoobe oo jaad ah. Sidaas oo kale waxaa maxkamaddu ay xayiraad amartay dul dhigtay in lagu hayo 6 gaadiid ah oo kamid ahaa gaadiidkii lagu daabulay qaadkaas iyo 5 doomood oo iyaguna kamid ahaa doomihii lagu soo daabulay si loo soo geliyo qaadkaas gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan sababta qaadkaas loo hayo ayaa ah ayadoon wali xayiraadii COVID-19 ka laga qaadin oo xayiraadii ay saaran tahay iyo in qaadkaas uusan cashuureyn soona marin xarumaha furdooyinka sharciga ah ee loo ogol yahay in qaadkaas uu soo maro. Sidaas daraaddeed waa kotorbaan sharci darro ah, sababtaas ayaana ka liftay in qaadkaas la baacsado ama la soo qabto.
Afhayeenka booliska ayaa sidoo kale u digay ganacsatada jaadka ka keenta Kenya, shakhsiyaad kale doomaha lagu qaado, iyo kuwa ka ganacsada intaba.
Waxaan digniin adag dul dhigaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala in ay geliyaan qaadkaas ay ciidamada ammaanku har iyo habeen baacsanayaan idaba joogaan. Sidaasi la'eg ganacsatada iyo milkiilayaasha doomaha iyagana waxaan uga digaynaa in aan doomahooda lagu qaldin in lagu soo daabulo qaad sharci darro ah oo il iyo aragtiya meeshii lagu arkay in lagu soo qabto. Sidaasi la'eg shaqaalaha muruqmaalka ee masaakiinta Soomaaliyeed in aan lagu qaldin in ay ka shaqeystaan qaadka sharci darrada ah oo ay ganacsigooda ama muruqooda u isticmaalaan inay goobo ka wanaagsan qaadkaas naftooda iyo maal ku bixiyaan ujeedigooda uga shaqeystaan.
Dhanka kale, talaabadan ay dowladda Soomaaliya ku diiday inuu gudaha dalka soo galo qaadka ka baxa deegaanka Miro ee dalka Kenya ayaa kusoo aadaya xilli ay dowladdu ogolaatay in suuqyada Muqdisho lagu iibiyo jaadka hareeriga ee ka yimaada Ethiopia, waxaana taasi walaac ka muujiyey dadka ka ganacsada qaadka Mirowga, kuwaasoo la hadlay idaacadda V O A. Waa kan mid ka mid a ganacsatada keenta qaadka Mirowga, kaasoo sababo amni aweed uga gaabsaday magaciisa.
Waxaa magaalada yimaado qaadka la yiraa hareeriga, annagana waxaan ka ganacsannaa qaadka Mirowga ah ilaa iyo in muddaana qaadka sidan ayuu u imaanayay. Ilmaan ka korsannaa, waan ka shaqaysannaa, waa profeshinkeennii. Haddii ay leeyihiin qaadkan cudur buu wataa oo coronavirus buu keeni karaa qaadka Mirowga, kanba Ethiopia ka yimaada Ethiopia ba coronavirus wuu ka jiraa, kaasna wuu keeni karaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaadka Mirowga inay qaadka noo fasaxdo shacab Soomaaliyeed oo dalka xuquuq ku leh oo ganacsata ka ganacsata qaadka Mirowga. Ayaan anigoo u hadlaya ganacsatada ka ganacsata qaadka Mirowga. Dadka maanta qaadkooda la gubay waan ka mid ahay, waa dad saaxiib aday ah, waa dad shirka aan nahay. Si cad oo muuqata oo aan lahayn gambasho ayaa hantideennii lagu gubay. gawaarideenina lagu haystaa, dowmankeenina lagu haystaa. Haddii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku leh, sharciga baneeyey in qaadka Ethiopia uu yimaado oo hareeriga loo yaqaano, qaadka miirowga loo yaqaanana ganacsatadoodii hantidoodii in la qaato, qaadkoodiina la gubo, ayagiina aysan shaqaysan karin, ilmahoodiina aysan waxba siisan karin, taasi waa mid aad u fool xun.
Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa darawal mooto bajaaj ku dilay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Dad goobjoogayaala ayaa v o a u sheegay in dilka darawalkaasi uu yimid muran ka dhashay jaad saarnaa mooto bajaajka uu watay marxuumka la dilay, waxaana goobta isaga baxsaday askarigii dilka geystay, kaasoo sida ay booliisku sheegeen lagu daba jiro. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana Kenya, ganacsatada iyo dadka ku nool xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Isliiye magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya nadaafad darro baahsan oo la sheegay inay ka jirto wadooyinka, suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda, kaasoo saameyn xooggan ku yeeshay caafimaadka iyo isku socodka dadka ku nool xaafaddaasi. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
xaaladda nadaafad darrada ah ee ka jirta xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi oo muddo badan soo jiitamaysay ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka sii dartay, taasoo keentay in dadka ku nool xaafadda Islii ay ka walwalaan xaaladooda caafimaad. Xilli guud ahaan dalka Kenya uu mar labaad kusoo labakacleeyey cudurka coronavirus. Meelaha ugu daran ee wadooyinka xaafadda Islii ee qashinka lagu soo daadiyey waxaa ka mid ah wadooyinka saddexaad iyo sagaalaad ee xaafadda Islii, halkaasoo sidoo kale ay u sii dheer tahay bulaacadaha musqulaha oo ku soo fakaday iyo biyaha roobka. waxaana qaar ka mid a dadka ku nool xaafadda Islii oo cabasho ka muujinaya dhibaatadaasi ay walwal badan ka qabaan caafimaadkooda.
magacay waa maxamed cumar cali, waxaan deganahay xaafadda Nine Street. In badan baan deganahay, ganacsina ku leeyahay. marka wadadii qashan iyo bulaacad iyo wasaq iyo qurun waxba isku darsoomay, tirada kale dadka isku gudubkii ayaa dhibaato keentay caafimaad darro. sibijkii iyo xaafadii dhanba sideedii kale waa isbedel weynaa ka muuqdo, wax ka hadlana ma lahan. waxaan maanta kulli aan jeclaan lahaa inaan u sheego dadka, macnaha wadadan, dadka degan ama dadka wax ka qaban lahaaba in arintan ay mintaqaana xoog iska saaraan. xaafadii marka waxay noqotay xaafad xataa Nairobi ka tirsanaanba oo ka duwan xaafadaha kale markii loo fiiriyo. masalan hadda macnaha elebanka markaa fiiriso kale ama tenka ama meelaha kale ama xaafadaha kale naga duwan, sidaan oo kale maaha, way dhisan yihiin. marka nainka dhibaatada heyso dhibaato yar ma ahan. waxaan jeclaan lahaa kulley insha allahu tacaala arintan inay dowladda ay xoog iska saaraan oo mintaqaan arinta ay la socdaan insha allahu tacaala waxna ka bedelaan.
aniga magacaygu waxaa la yihahdaa Cabdi Suubane Cabdulle. dee annaga maxaan qaban karnaa dhulkii annaga ma qodi karno? haddii aan qodno taragto u keenno, dowladdu waxay ku leedahay annaga maa lacag weyn ma garati. marka annaga maxaan qaban karnaa? haddii adiga dhulkaada hortiisa aad samaysan karta oo lagu ogolaya ana taragto, waa la imaan karaa, waa 10,000 shilin, waa iska haaqi karaa taragtadiiama lagu ogolan. waxaa lagu leeyahay yaa amarku sii haaqwiy aya soo dhib weyn maa. marka mar haddaa adigana haaqan karin, dowladdan ay waxba kuu qabanayn, maxaa dhib meesha maxaa yaala marka? soo inay sideeda iska cata maa dambin bles waana the whole city ya. dadka guryahan ku nool daacuuna ka dilaacay maru saa arkaysa, haddii roob sii daadina waaba kasii daraysaa. war isku dayay in la haaqa, laakiin annaga waa isku dayi weyn, maxaa yeele dowladda ayaa naga hor imaad.
maxamed ismaaciil shiine oo ka mid a mas-uuliyiinta xaafadda Islii oo ay v o a wax ka weydiisay dhibaatooyinka nadaafad darrada ah ee ka jirta xaafadda Islii ayaa sheegaya in dowladda hoose ee magaalada Nairobi, ganacsatada iyo guddiga xaafadda Islii ay sameeyeen guddi loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada nadaafad darrada ah ee xilligan ka jirta xaafadda Islii.
mas-uuliyiinta xaafadda lasoo doortay iyo maamulkan cusub iyo xafiiska madaxweynahaba si degdegay ugu dhawaaqaan guddiyo degmooyinka 17 degme ee Nairobi ka kooban tahay oo arintaas wax ka qabto. aniga laftayda ka mid waa laygu daray guddigaas shirkii koowaadaan yeelanay. waxaana qorsheynay qorshe gaaban oo 3 bilood ah sidii qashinka loogu qaadi lahaa, qaadiraasi cusubna shaqo loo siin lahaa oo tijaabo 3 bilood ah. xaafaddan ay ugu faa'iideyso marka qaadirsadan la bixinayana dad guud oo ganacsada ah, ganacsiyaasha reer Islii ah, ayaga laftooda fursadaas la siiyo lagu tijaabiyo 3 bilood hore. qashinka markii la qaadana awaamirta dowladda la fuliyo oo dadka wixii markaas ka dambeeyay wada qashin dhiga ama gurigiisa hortiisa qashin lagu arkana tallaabo laga qaado.
Guud ahaan nadaafadda magaalada Nairobi ayaa aad hoos u dhac looga dareemayay toddobaadyadii ugu dambeeyey.
Saa la socotaan madaxweynaha wuxuu xilka qaybo ka mid ah ka qaaday gaafanaha Nairobi, wuxuuna ku wareejiyay nin militari ah si howlaha caasimadda loo horumariyo siday tahayna wax loogu bedelo. Tan iyo xil wareejintaas gaafanihii Nairobi la doortay wuxuu dareemay in xoogaha sharciga dhankiisa aan si saxa loo soo marin, isagoo la taliyaashiisii kulli ay ku wargeleen inay arrintaas qalad tahay. Marka wuxuu bilaabay, markuu saxiixay kadib, wuxuu bilaabay in uu dowladda hoose ee cusub, ninka militariga ay loo dhiibay NMS loo yaqaano, in uu xoogaha shaqadii iyo wixii dhan inuu si saxa ugu wareejin. Waxaa ka mid ah saa la socotaan kuwa nadaafadda qaabilsan environmentka, waxay qaandaraas siiyaan sanad walba dad qashinka ka qaado magaalada Nairobi. Saddexdii bilood oo lasoo dhaafay bishaar lacagahoodii qaandaraasyada lama siin, taasaa keentay markay in ay shaqo joojin sameeyaan. Muddo bil ah hadda shaqo joojin ay wadaan. Nairobi oo dhanna waxay dib ugu soo laabatay sideedii hore ee qashinkii iyo nadaafad islii ay ka mid tahay. Halkan meeshaan taaganahay Nine Street waa la socotaa, bulaacadii way xirmeen, qashinkiina sidii wadada loogu ridaa loogu tuuray waad u jeedaa meeshay marayso. Isliina dhibaatada u dheer waxaa waaye waa meel ganacsi iyo meel deegaan dadkana aad ugu badan yihiin.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay. dhegeystayaal, idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Melissa Melton. U.S. projected president-elect Joe Biden plans to name the first members of his cabinet this coming week, according to a key Biden aide. This as President Donald Trump is urging Republicans to help him in his long-shot legal effort to overturn his defeat in the November 3rd election. The president-elect said last week he'd settled on a new Treasury secretary and that his selection would appeal to, quote, all elements of the Democratic Party, progressive to the moderate coalitions. Other names and positions are filtering through news reports this evening, and we'll bring you more on those names and positions as they become available. While Mr. Biden is transitioning to become the country's 46th president at his inauguration on January 20th, Mr. Trump has refused to concede. Russian President Vladimir Putin said Sunday he was ready to work with any U.S. leader and would congratulate whomever emerges as the winner of the November 3rd election once all the legal formalities are settled. This is what Russian news agencies are reporting. Putin has withheld comment while President Trump has been taking legal action regarding votes cast for his rival Biden in the presidential election. VOA has projected Biden as the winner. On state TV, the Russian president said, quote, we will work with anyone who has the trust of the American people. He went on to say that the winner must be named either by the opposing party, which should acknowledge the victory of their opponents, or after the final results of the election are confirmed in a legitimate legal way. You can keep up on the progress of those election results at our website, voanews.com. We also have an easy-to-use app that you can download to your mobile device. And from Washington, D.C., you're listening to VOA News. Iran on Sunday vowed to defeat any Israeli attempt to harm its role in Syria, saying the era of, quote, hit-and-run attacks by Israel there was over. That was days after Israel carried out airstrikes on Syrian army and Iranian paramilitary targets in the country. Israel, which views Tehran as its biggest security threat, has repeatedly attacked Iranian targets and those of allied militia in Syria, where Tehran has backed President Bashar al-Assad and his forces against rebels and militants since 2012. Ethiopia's prime minister has issued an ultimatum to Tigrayan regional forces to surrender or face a military offensive on the state's capital of Mekele. The Ethiopian army has been battling local forces in Tigray since conflict broke out on November 4th. That's when President Ahmed Abiy sent the National Defense Force into the area after accusing local forces of attacking a military base. A blackout of internet and phone communications in the region has made it difficult to confirm a death toll and any reports of violence. Tigray is the northernmost of Ethiopia's 9 regional states. Tensions have been building in the region since September 9th, when Tigray defiantly held a regional election after President Abiy postponed the polls, citing the coronavirus pandemic. Japanese Prime Minister Yoshihide Suga said Sunday that his country will lead international efforts to combat climate change. He said this in comments on the sidelines of the G20 summit. Suga has already said that Japan will aim for net zero emissions by 2050, making a green society one of his key policy priorities. He added that, quote, addressing climate change is not a constraint on economic growth. He also said Japan, quote, will lead international society in realizing a decarbonized world. Japanese lawmakers on Thursday declared a climate emergency in a symbolic vote aimed at increasing pressure for action to combat global warming after Japan last month committed to its firm timetable for net zero emissions. A rights group in Belarus says more than 200 people were arrested this weekend as Belarusians continue to protest longtime President Alexander Lukashenko in Minsk. Thousands of people took to the streets to demand Lukashenko's resignation. According to rights watchdog Vesna 96, 205 people had been taken into custody despite activists' efforts to decentralize protests in hopes of evading police. Weekly rallies have been held since the disputed presidential election on August 9th, in which Lukashenko retained power in a vote seen by international observers as not fair or transparent. Via remote, I'm Marissa Melton, and from Washington, you're listening to VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, November 23rd, and here are some of the stories we're covering for you this morning. In Ethiopia, fighting continues in the Tigray region as government forces battle for the Tigray regional capital of Mekele. Ethiopian Prime Minister says that the conflict is entering the third and crucial phase, with the military warning civilians in Mekele to save themselves before a final offensive.
As of yesterday, Ethiopian army troops were able to capture the historical cities of Adwa and Aksum, which happen to be some of the largest cities in the Tigray region, and the last, I guess, major hub or major TPLF or Tigray regional government stronghold.
Ethiopian researcher and journalist Zacharias Zelalem and Ugandan presidential candidate Robert Chagulanyi, also known as Bobby Wine, is defiant after his recent release from detention following violent protests that killed 37 people.
No amount of brutality, no amount of tear gas, no amount of torture or pepper spray is going to stop us.
That's Ugandan presidential aspirant Bobby Wine at a prayer for the victims of violence from last week's protests. And Cameroon has begun the campaign season for its December 6th regional council elections amid threats and attacks from separatists fighting to create an English-speaking state in the French-majority country. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Start in the Horn of Africa, where fighting continues between Ethiopia's military and the TPLF forces. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed says that the law enforcement actions were entering the third and crucial phase. Mr. Ahmed gave Tigrayan regional forces 72 hours to surrender before federal forces began an offensive on the regional capital of Mekele. The military is warning civilians in the Tigray regional capital to leave and save themselves before this final offensive. Military spokesperson Kano Dejene Segayi said that tanks would encircle the city of Mekele. The report said that over 35,000 Ethiopians have fled into Sudan. And covering the conflict has not been easy for reporters who have been denied access to the front lines, which has made it difficult to understand the full impact of the war on the local population. And meanwhile, social media has emerged as a new tool in the conflict, with both sides using it to amplify their narrative. For more on this, I reached Zacharias Zelalem, a researcher and journalist who has been following the situation in the Tigray. Zacharias, at the beginning of this fight, the Ethiopian government promised that it would be a short battle. You know, since they were fighting a small section, a small faction of TPLF diehards. Now, almost 2 weeks into this fighting, do you see this war ending very soon?
Well, surprisingly enough, the Ethiopian government has been pretty swift with its push towards the Tigrayan regional capital of Mekele. And this war appears to be reaching its conclusion much quicker than many people thought. As of yesterday, Ethiopian army troops were able to capture the historical cities of Adwa and Aksum, which happen to be some of the largest cities in the Tigray region. And the last, I guess, major hub or major TPLF or Tigray regional government stronghold is now Mekele, which is basically surrounded. So in many ways, the Ethiopian government has been able to achieve many of its military objectives. However, the humanitarian cost and the displacement of 35,000 people and the death toll and the other ghastly statistics, many of which we've been unable to corroborate thus far due to the dearth of independent reporting, they might point to this being something of a Pyrrhus victory. Perhaps later down the line, we might be asking, was it worth it? But as it stands, the Ethiopian government does seem on the brink of taking over Mekelle.
So, Zacharias, we've had many stories, many of which we're not able to verify because of little information that is coming from Mekelle or even from the battlefront. And one of the stories is the bombing of a university in Mekelle and some casualties. Has that been confirmed? What do you know about that story or that situation?
Yes, what has been confirmed is that the city of Mekelle, specifically an area near Mekelle University, was hit by the Ethiopian Air Force in airstrikes about 2 or 3 days ago. The extent of the damage on infrastructure and the casualty tolls in terms of deaths and injuries I've been unable to verify thus far. We're hearing a number of claims, including that a number of civilians were killed, something that's very likely given that Mekelle is one of the most densely populated cities in Ethiopia. As I said, the statistics or the information coming from the battlefront has been very, very, very difficult to ascertain. For instance, the capture of Adwa and Aksum, we were only able to be certain of when state media outlets sent their camera crews to the towns and were able to broadcast images of uniformed Ethiopian army soldiers in the town, patrolling the outskirts and as well as the urban center of it. So from this, we were able to determine that indeed these towns had been captured. However, additional claims, such as, for instance, the capture of a town named Alamata in the south of Tigray. This week, both sides claim to have captured it. But there has been no footage of the town, so it has been impossible to verify as of yet in whose hands the town is in currently. As I said, this does in many ways feel like a 20th century conflict because there are no journalists on the ground. We rely on media outlets belonging to one of the two warring factions who will obviously not be objective in their reporting. And with communications cut off and journalists unable even remotely to reach the civilian populations in the war-affected area.
Now, the government has banned some foreign media organizations from operating in the country. What are they saying that the media's role has been in this conflict? And how is local media covering this conflict?
Well, the Ethiopian government issued a communique about a week or so ago in which it encouraged international media outlets to be objective in their reporting and to maintain facts. But of course, they did not, they did not take into account that the government's own closures and shutdowns of the communication systems in the area have made that job difficult and nearly impossible. And they've taken issue with some of the coverage which highlights the two opposing narratives, the one of the federal government and the one of the Tigrayan regional government. So Reuters, for instance, had one of their Addis Ababa-based correspondents banned from reporting from within the country. And this came on the heels of Reuters reporting that Ethiopian government officials had been ethnically profiling Tigrayan civilians and dismissing them without just cause from their positions of employment, whether it's in the military or in the humanitarian sector. A lot of them have been dismissed unfairly, and Reuters had covered this quite extensively. So this obviously had them at odds with the Ethiopian government, whereas outlets such as Deutsche Welle, for instance, which has an Amharic language news service, they were the ones that broke the story of the bombing of Mekelle. So that provoked the ire of the government. And similar reporting by the BBC's Amharic language networks had them also come into the government crosshairs. So there are fears that the government is really trying to intimidate or at least coerce independent media outlets into only amplifying the warring narratives that suit what they are calling for.
And we've seen in the past couple of weeks that part of that fight for the narrative has been on social media. How have both sides used social media to amplify their message and their objectives or their narratives?
Yes, you're right. Ethiopian social media spheres have been swarmed by accounts belonging to one of the two warring factions. They use a lot of the same sort of rhetoric. This is the same saber rattling. And funnily enough, the sort of rhetoric, the polarizing rhetoric used by these social media accounts is also echoed by the state-funded media outlets and television broadcast outlets that the two warring factions use. On the government side, there is an attempt to portray this as nothing more than a law enforcement operation. They take great offense to the categorizing of the conflict as a war or a civil war, and they are making a strenuous effort to popularize the use of the term law enforcement operation. Whereas on the other side, Tigrayan media outlets are using the terms such as genocide, for instance, to categorize some of the alleged atrocities that the Ethiopian government forces have been carrying out. And those claims, of course, remain unverified independently thus far. So, yes, it's unfortunately, it's fomenting a division amongst Ethiopians, and the impact on Ethiopian society as a whole is likely to be detrimental in the weeks and months to come.
That was Zacharias Zelalem, a researcher and journalist who has been covering the conflict. He is based in Canada. Ugandan opposition leader Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, says that he will not give up the fight to what he calls a move to liberate Ugandans. Kyagulanyi was detained for 2 days last week on accusations of violating measures aimed at preventing the spread of COVID-19 as he campaigned in the eastern region of the country. Reporter Mugume Davis Wakarinji has more from Kampala.
While addressing his supporters after being released from a police detention facility, Kyagulanyi said he would not bow out of the race against the incumbent President Yoweri Kaguta Museveni.
No amount of brutality, no amount of tear gas, no amount of torture or pepper spray is going to stop us.
The singer-turned-politician thanked fellow presidential candidates that suspended their campaigns in protest of his arrest. He said he'll resume campaigns this week with new adjustments, considering the lost time. Kyagulanyi scoffed at Security Minister Eli Tumwine, who said the police have a right to shoot and kill people who are involved in protests. Here is Minister Tumwine addressing reporters last Friday.
Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or any security, if you leave a certain level, they have the right to shoot you and you'll die for jail, for nothing.
At least 30 people were killed in 2 days sporadic protests in Kampala and other towns last week, demanding for the release of Kyagulanyi. Kyagulanyi told his supporters to resist from tribalism and discrimination.
We condemn tribalism in the strongest terms. The National Unity Platform, just by the name of our party, we believe in unity. This is a national cause that we stand for. We come from different tribes, from different genders, from different walks of life. We are all united by the pain that we face regardless of tribe. We are united by the hopes and aspirations for a new Uganda.
Like in most of his speeches, Kyagulanyi cautioned security personnel from using excessive force. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
And Cameroon has begun the campaign season for its December 6th regional council elections amid threats and attacks from separatists fighting to create an English-speaking state in the French-majority country.
The separatists, who have vowed to disrupt the polls, attacked several military convoys dispatched to protect voters. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaounde that the government is pleading with citizens to help recently deployed troops by denouncing suspects.
47-year-old councillor Emil Ngala says he fled from Bui to Mezam, both administrative areas in Cameroon's English-speaking northwest region, on Saturday. He says separatist fighters came to his home and threatened to kill him if he takes part in Cameroon's December 6 regional council elections.
I'm not sure taking part in the elections, but all I want to beg is that the government should enforce security for those who have the courage to do it. The issue of elections is bringing a lot of fear.
Ngala says he will stay in the English-speaking northwestern town of Bamenda, which he says is safer, until the elections are held. Government officials in the English-speaking northwest and southwest regions say councillors and traditional rulers who constitute the electoral college are increasingly receiving death threats from fighters. A video shared on social media appears to show an armed man in his 30s threatening to kill candidates if they do not stop campaigning and resign.
I am coming out today to make it clear to the international community that there will be no elections come December 6, 2020. I want to advise all our people, you must stay vigilant. There will be no elections.
Deben Chofor, governor of the Northwest region, says besides the audios and videos shared on social media, separatists have been making anonymous phone calls threatening candidates and voters. Chofor spoke via telephone from Bamenda.
Il est clair que nous sommes dans une région qui est secouée par des problèmes sécuritaires.
He says troops have been deployed to protect voters, candidates, and election materials. He says separatist fighters who have intensified attacks and threats to disrupt the polls should know that they will be killed by the military if they do not surrender. He says the elections will offer special status to the English-speaking regions as requested by residents. Chofor says on Friday and Saturday, there were several attacks on military convoys. He did not say if there were any deaths, but civilians said at least 4 troops were wounded and 5 military vehicles damaged in the northwestern town of Kumbo. Friday, Cameroonian President Paul Biya dispatched his defense minister, police boss, and defense chief of staff to the English-speaking regions to make sure the elections take place. Defense Minister Joseph Beti Asomo says the population should cooperate with the military by denouncing separatist suspects in their community.
I wish to highlight unequivocally that our presence here attests the government's resolve to provide an effective and definite solution to this crisis which keeps tormenting our people. The people who are only asking for the peaceful life, that is, to live in a safe, stable, and prosperous environment.
Asomo called on voters and candidates to brave the threats and asked those who had left the region to return. The government says the December 6 regional election will put in place the special status for the English-speaking regions as decided during the Grand National Dialogue called by Biya last September 30 through October 4. The dialogue was to propose solutions to the crisis in the country's English-speaking regions. Separatist leaders invited to the National Dialogue refused to take part and called the special status a non-event, stating that they want nothing but total independence for the English-speaking regions. Cameroon's English-speaking regions descended into violence in 2016 when teachers and lawyers protested alleged discrimination at the hands of the French-speaking majority. The government responded with a crackdown and separatists took up weapons, claiming that they were defending civilians. The fighting has killed at least 3,000 people and displaced over 500,000, according to the United Nations. Moki Edwin Kinzaka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Illegal fishing is becoming a problem in the Gambia as foreign vessels encroach into the country's territorial waters. And for more on this, Panda Rimbaya reports that 6 boats, 4 from China, have been impounded.
The Gambian army says the other 2 fishing vessels impounded while working in Gambian waters were from Senegal and Gambia. They have been grounded at the fisheries jetty in Banjul under armed guard. Major Lamin Sanyang is the spokesman for the Gambia Armed Forces. He spoke with VOA via a Google Voice call.
The Navy catching these vessels fishing in the wrong territory, and also sometimes I think using the wrong fishing nets, its significance cannot be overemphasized, because these are fish stocks that need to be conserved so that there could be a source of revenue for the countries.
Experts estimate illegal and unreported fishing has cost the global economy up to $23 billion annually, which represents around 20% of the global catch. Experts also say such illegal poaching could cause massive food shortages and devastation of the ecosystem. Spokesman Sanyang again.
Well, I think the impact is so huge in that it's going to deprive the Gambian population of the needed fish stocks that we need for our daily living, and also income and revenue to the government, because these are resources that we need to keep the economy vibrant.
For VOA News, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
And now it's time for Daybreak Africa Sports Roundup with Samson Omale in Abuja, Nigeria. Good morning, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the inaugural Athletics Kenya National Mountain Running Championships, which took place on Sunday. Patrick Kipingano of Nakuru County clocked 50 minutes, 37.05 seconds to win the men's title. Kipingano said his victory during Sunday's event in Naivasha is enough to fight for a place in the Kenya national team.
Yeah, I see it is international for us. I've been running also in Europe some cross country, but not the mountain. But with this one, it is classic.
Francesca Kanda won the women's 8-kilometer race in 48 minutes, 11.5 seconds ahead of compatriots Beatrice Chizarik and Judith Koriri. Staying with athletics, 2-time Olympic champion in the 800 meters, South Africa's Caster Semenya says she is being targeted by World Athletics over regulations that require her to artificially lower her natural testosterone levels because she is undefeated. Caster Semenya is set to lodge an appeal at the European Court of Human Rights to challenge the rule, having previously lost 2 legal appeals against the World Athletics' highly contentious regulations.
I can't say I'm targeted because of I'm an African black woman. What I can say is that I'm targeted because I'm undefeated. If you don't want women, just scratch them out of competitions, and then we'll go sit there, do whatever we do best. Because now you're going to categorize. What is it that you're categorizing?
Greg Knott, the lawyer who has represented a South African for more than a decade, offered no time frame for the challenge at a Strasbourg-based court.
And for a young person, she turns 30 in January. She has an indomitable spirit and very, very strong in terms of her willpower, her strength of mind, her strength of being, and her absolute discipline.
World Athletics has argued high testosterone gives Semenya and others an unfair advantage over athletes with testosterone in the typical female range. In boxing news, Ghanaian boxer Richard Latte suffered a brutal second-round knockout in the hands of Fabio Wadley in the second round of their scheduled heavyweight 10-rounder at Wembley. Fabio Wadley prolixed his latest victim, Richard Latte, leaving the Ghanaian heavyweight needing oxygen region. After getting his range in the opening round, Wadley took him out with a single shot in the second round.
We got through that first round. I kind of figured out what I was going to do from then onwards. And I stung him with a few jabs, and I always saw that them gloves always came straight up front in front of him. So I thought, sting him with one, come around the sides, and that was the plan, and it came off perfectly.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson. And that's it for this Monday.